Obo adi a was roho. Me da was if it's waiting me pie bo. Me twa me nisha baby a na me free to. And a baby a be fibi a ma say ho. Menya kakranti me papi. Edi a se wini munyam a ma se. A tan fu anan kwa mo pese me shi a se. Me di unku ni fise me di ma fo ti a se.
Obo di nina iwa ye.
Nado yane de dɔso so wobo wobɛcha mana so so bonsa menim sɛ kanke bi ɛkɔ no nko ada obɛhwe menkeni ɔde bɛchɛ nso ɛchɛ obɛyɛ kwenkechi ye dwuma de ne bompa ye twɛn de bi abi the story untold damn boy my blessings they unfold me ho ye de sɛ de magic control aba ɛgidi for let's go
abɔ ni nyina yi wa yo.